ogeyi fayya dunya dukkuba ebola dhenya kana afrika ke satmu lacha jiru qorachotti jiru kana mandurelle afrika ra gali heddu hambise dukkumni kun amma debe mulachun wan heddun akkar dittirak sumalu tudu batamajira kana ratti soran kanen yero dura diben ebola afrika ke satmu lati gara sanatti dulani turanif amma le diberu kana ratto jecha jiran doktoro talamadu bisejira kunu
Ayala makamoltan ebola dukkuba virus indabru ganna la mandurat afrika bi gargini liberia sierra leone fi bi kakkaba fatenam kum kudani to korrafet addunya len ogeyot tetergiteten dukkub kana addunya ke isagane to kondurat balle sit afrika ke isajechu bi yoti afrika wari hori silarga chumalan guddo dabu jira na ke bankin addunya jettuti ganna saden duro qofatti afrika dia sila hori arga chumal te dollar million dibishani dabd afrikum manu walte de bisani parkum la mafkudani shani ke swan silarga chumal te hori dollar million dibishani ti haga billion jahati fi million dibla malle jiddu sanat rabde jidan debi kunan malle ardi afrika ke samu mulachu jira namaga afurite tanallu budabe haga furtama tawtu tanan di kan fakkate ratargan addunya namalle ogeyut nanno suni tergite wallanu ni jirti warra gafas dagge sa tokko liberia tergan ke sa tokko dr galamma guyoti kan nairobi hospital nairobi ke sojjata doktorot afrika waldan ku dergge ke sa tokko epidemiologist kan mod ama warra diba ummatati wallan itanse dr barbara news isini dr barbara america ti abto hanna dukubota kan cdc ke sojjate marro heddu lab suni de debite le ojjate amalle gare si walin atlanta tojjachu jirti dr galman jal kamna nairobi dubise gaf liberia datan sunini ibi kun malfa fakkat mlikeeti sa malfa kambiyan wallantani jaden
ina fatta kamale si owa indafita indadabga demu ndandetu akama dafisike saya adu akanumatu ojena misu fulalu buga ojena ma rukubisu na mitukuta chujiro ibi gafani funnani esaya fulaka kapchufani namke esaya manje nani nafkesa ti ayimoroji kerani nafkesa gerte amma mi gara kun chuftino dukubisun flacho fugaye den flacho fanammo yabba
dukubib ibola khawona nasana khimtanitin addunya len dukubisu yabade jette khisayati bi afrika suni debi ujir afrika gamriha man shakitan wonni debi su dandamani wonti gafasi sanenu batino khanammo amali dukub khana khasan gafasin bekhin khagafasu gafiyatan yudu kubi khunde debi udanda jettani wonni san shakitan jirti
injirti beta dukuba lafa agdanda balle sunje fa dandani cufa inu nobasan ammo ga fasi west africa he sau bayani kharasu nin ke sagal kaman tan kongo huni rasa asana minu timban lafbatia lafakana targamejir ammo ha west africa khani dirum ke satre targame tanafi yosutu gabayame dukuba kana jira dani kam kongo tana ufuma mantana jionana dabtare diddami lama argani male isum duralle jiru khan nani akas kesa hesu beefu dandan jiru lafbaadiya tanani timban taharani tinjir
amali dukubi bola man fakkat fakkenaf HIV AIDS ofu dannu si yoge sanar beha amal yoruku yokor sara tikhannani qorsisun nyaata qorsisun fakkat qorsisun yi sagale tolfata nyaata ani amal jijjirachu saate onni guddoni merukubi bola amali samani
beta wanin kun virus ina male tu jijira chudanda ka kangine laftana targame oja ininu kara korsinga bammo korsi huweze dikoto kindanda fairani we dandai amal jijirate korsu duri kangine gomanin kani amanta fa gomula kisafa mutation jadani weze la kachune chune amal jijirata de kongo njidu la fajirti la feduni danga eduni wali nikabane weste oja yosutu la fidibile dabru danda ta West Africa suni dukubi dirse ne birke sattakan akate chuni karalin jira akhininin jirti namillele du ojawana kana jiredani ojumtannan furani akhimi gesan kamo kongo kun fulahanin targam rasa badia fulaharalin bani
liberia khisa dukubi sunammat inargamne gafas namchu fi walingene jechu dande to khana mo namidu kusun fa dofata
gafasi jiddu kara kamale dofata manje nani ojadu kusun sirattargani fudani fu hospital sigesani warkan kele fulato ko tanti ditami toko alabbaw do woni fulato ko qaban tantane tandidu fu nami gafasa kamale do fata
aha tanafu yu gafasi yiru kubisun biye khesata ya fe fajecci si sufi
gaf qara khana kasdo fata male yigize mi sho khayno bawjiru nami akadan sof gabate nami shakulle ni dhukshakkaa'ine hospitaal deeme gizee meeshaa yookaan inni obbo Wujjir sun namni akkas hin dhokatu akka gaaf qarahaan namni haa dhukkoo akkaan dhukshakkaa'ine hospitaal deeme nama kanaa haa gara dhukkuu kan qabadde yookaan keemiin tu kontaakti wayii waan akkasillee of gadiin baase.
Sila namni maaliin dhufe eeguu danda'a?
Namni isa argate yookaan namni fuudhe. Waan akkam garsiisa fakkeen akkam garsiisa barachuu mali. Nama akkasii hojii agartee hojiin suni fuula hospitaalii jirutti waan akkana shakkee jettee akkana himuu malte. Karaa hojii akkas tochanii namni weezee hunduu kan ofirraa eeguu danda'a.
Yoo kan laaltu akka ogeessi fayyaatti yoo laaltu addunyaa nagamitti qophooftu fakkeenya biyyitaati jirtu keenyaa nagamitti qophooftu dhukkuba kana.
Tagar dhibii jechuun danda'amu keenya keessatti akka malee qophaa'an. Maan jennaan gaafasiyyuu haa West Africa yaaneenu keenya nam kan dhibbaaf torbaatama. Ka barannoota akka akka qabu labsuunitti ergite warri sun cuftinu barannoota keenya namni keenyattiin gaggalee fuula jiru cufatti mina himee warra barannoota haa durii asiin lakkise barannoota haayyata dabarse akkas jechuun keenyan akka malee barannoota koppiitti jirti jechuun kursunitti.
Namni dhibbi tokkoof torbaatama yaa'ee ogeessi fayyaa akka akka isan namni garaa namni dhibbi tokkoof torbaatama yaa'ee dhibbi tokkoof torbaatami suniin waan achi barattaniin biyya galtanii biyyi barsiiftanii kanaafuu biyyi
itti qophoofteetti. Biyya gallee biyyi barsiifne akkas jechuun biyyi akka malee qophii jirti barannoota sungulaaf.
Qophoofte silaa fakkeenyaaf ona naayyuu duula galte duula jechuu dandeenya duula addunyaatti galte yoo fakkeenyaaf ammallee kaayi koongoollee reebuu dhaqee jedhanii waan dhatti fakkaatta yookaan ammoo duulta.
Barannoota suniin qaba. Afrika qarqaaruu fi kophii jira beeku.
Dooktar Galma galateeffannaa Dooktar Barbaad Dabarraa Dooktar Barbaad CDC yookaan immoo dhaabtoota Ameerikaa keessa hojjetti dhibi kun amma maal fakkaata jechuun gaafadhe amaliisa maal jennaan.
By all of the information that we have so far about this outbreak, it appears
akka nu qubaa qabnutti dhibeen amma mul'ate kun kanuma. Garuma tokkoon illee kabara 2014 fi 2016 keessa Afrikaa gama dhiyaatti arganiin waliin fakkaatu.
Dhibii amma argan kun sanyiin isaa garami dhufte maal fakkaatti jennaan ammoo.
The Ebola outbreak that's going on right now in Democratic Republic of Congo is in a very remote region of the country in the northern.
Ebola amma Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti argan kun baadiyyaa biyya sanaa keessaa fagoo jiru kan konkolaataa dhiisii xayyaaraan itti seenuun jajjabduu taate ollaa laatikaa jedhan keessa duruu sanyii Ebolaa hedduu achitti arganii qorachuutti jiran.
Amalaaf adabii dhukkuba kanaa'o maal fakkaata?
Are some tests going on right now to further investigate what the genetic
sanyii dhibee kanaa maal akka ta'e amalaaf haala isaa maal akka fakkaatu qorachuu jiran vaayirasiin inni wal fakkaatuun illee ilaalamuutti jira amala isaa hubanne eessa akka dhufe erga arginee booda waa jenna.
Hojjettootni teessan akkamitti jira maal hojjechuu jiran?
Yes, at this point in time, there's still a lot more information to gather about what the extent of the outbreak is.
Waltan to'annoo dhukkuboota United States qorattoota dhaaba fayyaa addunyaa Ebola qorachuuf Afrikaa gama dhiyaatti ergamanitti dabalate qorattoota lama achitti ergee jira. Odeeffannoo walitti qabachuutti jirra. Torban dhiqqaa keessatti amma waan vaayirasii kana hagam babal'ate eessa akka dhufe adda baafachuu barbaanna.
Dr. Galmaaf Dr. Barbaraan galateeffannaa CDC fi qorattooti fayyaa addunyaa torban diqqa keessatti waan ammaan tan amalaaf adaab dhukkuba kana arganii qorsaan wallaanuu jiranii waan argan hubachuu fi baddaaf gammoojjii biyya Iboolaan itti baafate DRC kee jiranii waan jireen nuttimeef waan gargaraa irraa argan akkuma arganneen isaan ittiin deebina qophiin tiitaarraan tanumaan soraa alaqeetti gama kiyyaan nagaan bula boqonna dansa.